Mina bana balubosi
mwiko
Lwamipotera mwabulozi kacheku
Uyo Ulimulelele aiba unilati wena Ulimulelele aiba unilati wena
Anikoni kushwela dilato Nelisio
Amulimulelele niti
Kakuli lato na mulaya
Amulimulelele niti Ulimulelele aiba unilati wena Ulimulelele aiba unilati wena
Anikoni kushwela dilato Nelisio
Amulimulelele niti
Kakuli lato
Mopawa
Agikuri ani kusepi kona nasaba Kakuri baba ngata Bahipula yanga kaliwa kala dilato Emanduli wafali safela Nisiye nakula pela Nakula pela Unisiye nakula pela Ni mwana yo mwinyani
Hey, hey
Alirati kushwa siko togwa piru
Hey,
Unibulelele aiba unilati wena Unibulelele aiba unilati wena
Anikoni kushwela dilato Nelisio
Amulibulelele niti
Kakuli lato na mulaya
Amulibulelele niti Unibulelele aiba unilati wena Unibulelele aiba unilati wena
Anikoni kushwela dilato Nelisio
Amulibulelele niti
Kakuli lato na mulaya
Amulibulelele niti Nakula pela ni mwana baka Ema wani mabaliza nisiye Nakula pela ni mwana yo mwenyani Siye na baba kaninyala Siye na munga kaya niluki selize mulimu
Mulimu file mani ni mani wae Mewanji wena awaka Zama ya kuwao ni nani mule
Unibulelele aiba unilati wena
Anikoni kushwela dilato Nelisio
Amulibulelele niti
Kakuli lato na mulaya
Amulibulelele niti Unibulelele aiba unilati wena Unibulelele aiba unilati wena
Anikoni kushwela dilato Nelisio
Amulibulelele niti
Kakuli lato na mulaya
Thank you.
ZN.com.